Byron.
Zscoop.com.
Bashilod.
The Lion King. It's J Cash, J Mall. A pile of soul in the building.
FNC, wedding ya pala makosa lopeza MC. Sinifuna ukasizi mvela empty. Fumia kwa madauti uwike kwe chichete kelo. Ngasha kukumenye na lelo nganshkwete kelo. Umani mvesa munga atiti na choko po kaloni. Raswa ikatundu yanga is
for you alone.
Yeah.
Nizankara your best friend.
Cash chain mall.
International.